Landi my nati, a pontas my
name is Bibane.
Chota kanti, okwinja kwe fola, yeah. Why do you want to pull it and extend it? Tuvinya moka sukwizi, Anita Joan. Bako nyosa waman, bako malazi nyuamba. Flenga Japan, ekichuzi micha mimo. Kanku hulia watagwan. Oloka jamani, lundi waloka Japan. Oke wana tuta fakili mayumani. Changa kinda nyegwili wenja viani. Ati, mkwenja wabigi nyachi. Ati, mkwena kuteke mukachi. Ati, mkwendo tole mwana sati. Cause muziki kukweta mati check your booty. Nkwenja
Wana jinyachi, we watakashi.
Mr. DJ
Legacy Dasi, tuanjua hili vyasi.
Kowa kowa.
Wana jinyachi, we watakashi.
Mr. DJ
Legacy Dasi, tuanjua hili vyasi.
Tusiba mukibala, ngeru tutene hakulala. Bide muni mitwetega, olikuna idogini sigandi kukabisa. Tose tukutolea kutuwa kisa. It's your time Mr. DJ, tucho your talenti. Kange nengkole wistu nye nazarenti. Wana dafini ngola potega mavini. Wanyaji kamuke zingiza kado deri jini. Ingucha, ingucha, ingucha paka chini. Brihoka zingizi ya urike na majini. Chey. Yo dance with me now, feel me now, feel me now. Wanyachi waminiri hoyi mutima. Say my dance with me now, feel me now, feel me now. Wanyachi tekora kota likirida.
Wanyachi nyachi, we watakashi.
Mr. DJ
Legacy Dasi, tuanjua hili vyasi.
Kowa kowa.
Wanyachi nyachi, we watakashi.
Mr. DJ